Macha simore nogas e jetati den yehi ha nyalamo foftere o benni sanga wendogo nyande hore yontere Maryam Magdala e Maryam goddo jehi jewto yaade yananende tan leydi yerbi no feewi malaika jomirado telli dow asaman regni haire nde fawi dum banke jodi hen o wayno kono majjani kadi chomchi makko ina dan wuno tal no bira damni gardeji di goni e signude kulol paddi bayno maybe ni malaika o yetti kongol wi rewbe be
onon woto kule bodanni jiroddon ko yesu penganodo o ala do o wurti horono wiruno ni ngarenji e nokku modilino njawno de njahon biyon albumi makko be o wurti te mawo adoyo on galile ko ton joyiton mo ko dum joginomi ko boda halana on
done don be gummi do yanande to tawi kulol e weltare maunde ina jibondiri e berde mabbe be dogi be nawani almube makko be on kabaru tan yesu fotti e mabbe wiibe
on calminama
be battimo be nangi e koyde makko be cujjanimo e on saha o wiibe
woto kule njehembiye bandirabambe yo kuccu galile ko ton be njiyatami
nerewbe be ngoni e lawol de huunde e soldatebe renannobe yanande be hoti wuro habri ardibe yettinobe sadakbe ko kewno ko fof ardibe yettinobe sadakbe mbaddi e hohobe be taggal nebe kawri e kongol be jeeni soldatebe kalis jondo be mbidumen
be ton ka almudbe makko be ngari der jam tay odon dani gujji bandu makko teso gorner o nani dum mamin pol dum e hala min dando on e kala sabba
soldatebe be jetti kalis o mbadiri no biyani hono non on kabaru sari e yahuda en ha e o nyalawmo almube sappo e gobe jehi galile to haire nde yesu wino dumen de den be njimo be cujjanimo kono hunde mabbe ina sekkitino o batti o wiibe
mi rokkama kala bawde dow asaman e dow leydi den non charode aduna he mbatton lejjidi fof no potiri almubam mbaptisebe e dow inde baba o biddo o e ruuhu cenido o te janginebe rewde ko jamirmi on ko fof kadi gande moda wondi e mon nyande fof ha aduna gasa.